Ubuhinzi n'ubworozi isoko y'amajyambere.
Ubukire bwo buri hafi hano tubikwikozaho imitwe y'intoki.
Hinga kijyambere, worore kijyambere, witeze imbere.
Ikiganiro ubuhinzi n'ubworozi murakigezweho na Radio Izuba.
Turabasuje mwese abakurikiye Radio Izuba. Tunabaha ikaze mu kiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi. Hirya no hino mu Rwanda, abaturage bashishikarizwa gahunda yo guhuza ubutaka. Ugasanga biri no mu mihigo y'uturere tumwe na tumwe. Uburyo bwo guhuza ubutaka bukaba ari imwe mu ntambwe igenda igize abaturage kumba turabukungu mu buhinzi, bitewe n'akamaro ibafitiye mu kongera umusaruro. Nk'uko tubikesha uruga rwa internet rw'iki kigo gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda RAB, guhuza ubutaka ni imwe mu nkingi eshanu za gahunda y'imbaturabukungu mu buhinzi. Iki kigo kikaba kivuga ko iyi gahunda ifite umumaro munini ku bahinzi bayitabira kandi bagakora ibijyanye nayo uko bisabwa. Iki kigo kandi kivuga ko bimwe mu byiza byo guhuza ubutaka harimo yuko abahinzi bahingira rimwe, bagasarurira rimwe, bagashakira rimwe amasoko y'umusaruro wabo kuko uba ari mwinshi. Muri iki kiganiro turibanda cyane mu bijyanye n'isoko ry'umusaruro w'ibigori wabonetse mu gihembwe cy'ihinga A ku bahinzi bato bato cyangwa bakiriritse mu kagari ka Kinyonzo, umurenge wa Kazoni mu karere ka Ngoma. Ese waruzi ko umuhinzi ashobora kubona umusaruro ariko akabura isoko? Imbogamizi n'izi abayobozi b'inzego za leta n'iki bari gukora ngo bakemure iki kibazo? Ese rabyo ni iyihe nama itanga? Ni mu kiganiro kigufi mwateguriwe nanjye Gacinya Regina. Mbahaye ikaze. Akarere ka Ngoma mu mihigo y'umwaka wa 2014-2015 kari kihaye nibura guhuza ubutaka buhingwaho ibigori ku buso bungana na hektari 18,000. Intego ikaba yaragezweho kuko umusaruro wavuyemo wanganaga na toni 63,000 mu mirenge 7 harimo n'umurenge wa Kazo. Besabesa Etienne yanyarukiye muri uyu murenge wa Kazo mu kagari ka Kinyonzo asura abahinzi b'ibigori bibumbiye mu itsinda ry'amawumba. Adutegurira inkuru ikurikira.
Ndi kuri moto nerekereza ku biro by'itsinda ryitwa Mabumba rikora mu kagari ka Kinyonzo, ni mu birometero 8 uvuye mu mujyi wa Kibungo. Nsanze abaturage bateraniye ku biro by'iritsinda, muri bo bafite udukayi n'amakaramu. Imbere yabo hari umunzani munini ndetse n'imifuka ipakiyemo ibigori. Negera amwe muri abaturage turaganira. Mu byo bagarukaho bavuga ko babonye umusaruro mwinshi w'ibigori ariko ngo byabuze amasoko.
Muri iyi minsi ikibazo cyo twaje guhura nacyo ni uko twabuze isoko. Urabona iyo duhinze ikigori tuba dukeneye no kugira ngo tuzagire gute ubutaha tuzahinga ibishyimbo. None ubu twabuze isoko, ntabwo turatangira kugira gute guhinga ibishyimbo. Ubu ngubu ni ukuvanga akagemeri gatonya ni inoti y'ijana. Igihombo cyo twagize ni uko twaguze amafumbire aduhenze. Noneho wareba ku giciro cyo watangiriyeho n'abakozi uba warashoresheje, ugasanga wagiye hasi cyane, nta terambere dufite.
Nta masoko mfite uretse ko hano abantu ba mama batugurira. Bitewe n'uko iyo dukurikije imbaraga dushyiramo n'igihe ibigori bimara tubikorera, tubona ari nta giciro kiba ari gitoya.
Icyo dutegereje ku musaruro w'ibigori ni uko dutegereje kugira ngo tube twabona isoko nk'uko wenda badashigaje kubihinga, ariko noneho igiciro kikaba aricyo gikibungo kugeza ubu ngubu.
Iki kibazo cy'ibura ry'amasoko abahinzi ngo bibagiraho ingaruka kuko bituma botsa imyaka yabo kugira ngo barengere ubuzima bwa buri munsi bw'imiryango yabo.
Nko muri icyo gice cya hegitari amafaranga nashoyemo 300,000 nayakuye mu two nagiye norora nk'udutungo nkagurisha, none ubusigaye ndi umukene kubera ko ntacyo ntifashisha kubera isoko ry'ibigori ridashimishije ngo umuntu arebe ko yatera imbere. Nta nyungu urimo nyine nacika intege kuko ibishoro ntabibona nkorera mu bihombo.
Mumamya araza akaduha igiciro tukabimuha akajya kwicururiza i Kigali. Ntabwo kitunyuze bitewe n'uko iyo dukurikije imbaraga dushyiramo n'igihe ibigori bimara tubikorera, tubona ari nta giciro kiba ari gitoya.
Rwose ntabwo byanezeza singiye kukubeshya, ahubwo bitwa n'uko nashakisha hanze ya koperative aho ntazasabwa gukoresha bya bintu bijyanye n'umunyamuryango. Noneho hanze ho nta kibazo ngira koko nshobora kunguka koko mba ni nta bintu ndabansabwa ku byerekeye kugura ifumbire n'ibindi byerekeye umuntu asabwa barafashe muri koperative byerekeye n'inguzanyo. Icyo gihe rero iyo nkore hanze ya koperative ho shobora kugira inyungu niyo nagurisha ku ijana nta kintu mba sabwa kwishyura nta no mwenda shobora kujyamo
Gatera Martin numukangurambaga wiyamamaza buhinzi mudugudu wa Mabumba avuga ku ubuyobozi bw'umurenge bwari bwarabemereye kubashakira isoko ry'umusaruro w'ibigori ariko barategereje amaso ahera mu kirere
Okay ubuyobozi dufatikanya mu gihe cy'itera mu gihe cy'ikujyana ry'ibagara tukabikurikirana ariko bimaze kwera yumaze gusarurwa biraho ngaho bisa nkaho duhurira aho duhirukanira aho ngaho iyo bigeze mu ntuze kubona amasoko bisa nkaho nta amasoko batuzanira mu gihe inzego z'ubuyobozi zitwisumbuye z'umurenge dutuye ko igiciro cy'ibigori kizajya ku 180 twari dutegereje ko 180 batubwiye ku murenge agerwaho ariko rano ukabona bitinda wako n'ubundi ukurikije ibigori nta miti twadufite ihagije kubihungera
mu gushaka kumenya icyo tunyira isoko ritaboneka naganire n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kazo ni Bushaija Francis arasobanura
ikibazo cy'abamamyi ni ikibazo natwe turwanya nk'ubuyobozi kuko barabiba arabiba ariko turabibona cyose dukora rero nk'ubuyobozi no gukora ubuvugizi no kubashakira amasoko ubuyobozi bwa karere bwavuganye na lab dushakira abafatanya bikorwa ari ba SS hari iriya Dimex bari aba fitting ganda abo rero bose bamaze kuza bajyanye amasezerano na karere ariko wende cyo navuga nk'ikibazo nuko nubwo leta irimo kudufasha batubwiye ko lab yinjiye muri SS igiye kudufasha kutugurira umusaruro w'ibigori n'uyu munsi abatubwiraga ko bari buze kugira ngo tubereke amakoperative n'amastoyo dufite
urakoze cyane Besabesa Etienne nkuko mwabyumviye ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda RAB kiratungwa gatoki kuba cyaratereranya abahinzi bo mu kagari ka Kinyonzo mu kubagurira umusaruro wawo Bwana Hakizimana Crispin akaba ari umukozi wa RAB ushinzwe imbaturabukungu mu buhinzi aribyo crop intensification program mu ndimi z'amahanga avuga ko amasoko hari ariko abaguzi baba bashaka umusaruro mwinshi kandi wujuje ubuziranenge
ntabwo navuga yuko amaso yaheze mu kirere kuri abaturage bategereje isoko rya buryo ibigori kuko muri aka karere ka Ngoma hari amasoko atandukanye urugero hari iyitwa Sarura Commodity yiyemeje kugurira abahinzi b'ibigori kandi yaratangiye n'imaze kugura toni zigera aho mbere urukyajeze nk'icyumweru kimwe cyangwa bibiri toni zigera mu bihu muri 50 hari nindi yitwa RGCC Rwanda Grains and Cereals Crop igurira abahinzi umusaruro ariko hari na PAM ayo yose na amasoko abahinzi bafite wenda icyo nagaruka nuko abahinzi gutegeza rimwe na rimwe bibagora kuko nabo hari ibintu babasaba bitandukanye umusaruro bawumye neza utunganyije neza ku buryo rero bishobora gutwara igihe gito ariko ayo masoko arahari bakongera wenda bakegera inzego zibahagarariye bakarahubigeza ariko yagahonera hari
Bwana Hakizimana Crispe akaba asaba aba bahinzi kwirinda kotsa imyaka yabo kuko bahendwa
guhinga biravuna bitwara amafaranga menshi bitwara imbaraga nyinshi bikababaza cyane rero umuhinzi abonye umusaruro akajya kuza kuri cya giciro gikeye kidushishikariza abahinzi no kugerageza bakigomwa ko bisaba no kwigoma kugira ngo ugire icyo ubona bakigomwa bagatunganya umusaruro wabo neza kandi bakagerageza kuhunika dushishikariza abahinzi rero babonye umusaruro mwinshi kujyana mu rugo bwanikiro guhunika ibigore byabo bakabategeje gato kwenda igiciro gishobora no kwiyongera abahinzi ntago dushishikariza kugurisha umusaruro wa kubamamye kuko barabahenda kandi amasoko aba hari nubwo wenda bishobora gutinda gato ariko umuhinzi ayategereje gato yabona amafaranga ahagije ku musaruro yifuza
ibura ry'isoko ry'ibigori ryagaragaye cyane cyane mu ntara y'iburasirazuba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ntahwema guhora asaba abayobozi gufasha abahinzi kubabonera amasoko cyane ko ari bo baba babashishikarije guhinga Aha niho dusoreje iki kiganiro kigufi kibanze ku isoko ry'umusaruro w'ibigori wabonetse mu gihembwe cy'ihinga A ku bahinzi bato bato bo mu kagari ka Kinyonzo umurenge wa Kazo iki gika ni kimwe mu bice by'uruhererekane rw'ibiganiro bijyanye n'umunsi mpuzamahanga wita ku butaka cyateguwe ku nkunga y'umuryango mpuzamahanga w'amaradiyo y'abaturage ku bufatanye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye wita ku buhinzi n'ibiribwa FAO ni mu gihe hitegurwa kwizihiza imyaka 70 y'umunsi mpuzamahanga wo kwita ku butaka nshimiye cyane abamfashije kugitunganya abampaye umwanya wabo tukaganira ndetse namwe mwakurikiye iki kiganiro kuri mikoro mwari kumwe nanjye Gacinya Regina mugira amahoro y'Imana
Ubuhinzi n'ubworozi isoko y'amajyambere.
Ubukire bwo buri hafi hano bunturuka ko zawe imitwe y'intoki.
Hinga kijyambere, ngorore kijyambere, witeze imbere.
Ikiganiro ubuhinzi n'ubworozi murakigezweho na Radio Izuba.